moja mbili tatu nne mpaka tano sita saba nane
tisa mpaka kumi.
Na ukiniona na fura na nikileo nazima ki inakuwake nimezama na nalishwa na shipa mekwanza nishawahi kupendwa na kupendaga nishawahi kupenda mekwanza nishawahi kuachwa na kuachaga nishawahi kuacha. Ukitembea unatereza teza, yani kama unajikweza jikweza, na kifupi umeniweza
niweza,
na akamoyo na kana dunda dunda bu bu, siku kija kuniacha kata zima zima bu bu bu. No 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 mekwanza nishawahi kupendwa na kupendaga nishawahi kupendwa.